tightly. From the storm and tempest he will hide me in the hollow of his hand.
Honor we tell him John, the Gospel of John. John chapter 4.
On na page 89 na gboho.
Mwam onye nke Igbo. We don't have verse 16. Ge kwoshi na 26.
Yes, Dad. John chapter 4 from verse 16. Jesus say laba gbo digi biakwa na eba. Nwaanyị ahụ zara sị ya, enweghị m di. Jesus sị ya, ị kwuru nke
ọma. Gwa ya ọzọ, ụmụ m. Ka unu na-ege ntị, we must always tell God the truth about ourselves.
Yes,
don't
that.
Try to hide anything from God. Never you practice hypocrisy before God. Na-agwa ya eziokwu otu ede, ụmụ m. Ị mara ihe wa adịghị ike ngwa Nwachukwu ka ewu gene eziokwu. But I listened to Adim when he was addressing the blue wearers 2 days ago. Ọ na-ekwu na ị nwere ike wuru a blue wearer, wuru a singer, wuru nke a, ụmụ Chukwu na-praise m. I listened, even though Adim is under me. But God can use him to preach to me. Because he was not the person talking, but God talking to him. Mighty Ezekiel was doing something important, but immediately Obido Kuka, mapping him name and again. The word you preach Ecclesiastes, and then I got a praise. I see that people need praise at the end of all praise which you go away here come out. So the most important thing, Omum. Ka anyị na-agwa Chineke ka ebo gene eziokwu ma ọ bụrụ na ị chọrọ iche a. Ọ bụrụ na ị gakwuru ya dọkịta, ị na-arịa typhoid, ma ọ bụ ị na-arịa malaria, ọ jụọ ihe na-arịa gị sọ isi na awa ị na-edisive onwe gị. Bikọsi ị ga-agwa dọkịta the truth. Ọnwụ ị metere ihe gamitie ya lọya. Ị ga-agwa ya, ọ bụrụ na ị zuru ochi, ị ga-agwa lọya nke ị gaghị agwa ya. Ị ga-agwa ya ka ọ mara otu ọ ga-esi kpee ikpe. Then think of God Almighty. Always tell God the truth. Biko ụmụ m. Ọkwa na secret, mgba Chukwu tie dị. Mmadụ ga-ama Chukwu mmanụ. Once ị mere Chukwu bido hụwa m n'anya, mara na enyo bụ enyo, ọ bidozie gọziwe ọnụ m. Na ihe ọ bụla ị kwuru the devil ga-ama na ọnụ dị nsọ ekwuola okwu. It doesn't matter what people say about you. What matters bụ ihe Chukwu ji nkwe. Oh, yeah, the most important thing. Adela carried away by human praises. Ọ nweghị isi. So gee ntị maka nwaanyị Samaria. Nwa m gụọ from 16.
Yes, Dad. John chapter 4 from verse 16. Jesus say ya, laba, kpọọ di gị, bịakwa n'ebe a. Nwaanyị ahụ zara sị ya, enweghị m di. Jesus sị ya, ị kwuru nke ọma sị, enweghị m di. N'ihi na ị nwewo di ise, ma onye ị nwere ugbu a abụghị di gị.
Nwaanyị nke agbalikwala. Onye bekee gụgodo, nwaanyị nke akpakwara ike. Go 16 and 17.
Yes, Daddy. Verse 16. Jesus said to her, go, call your husband and come here. 17. The woman answered him, I have no husband. Jesus said to her, you are right in saying, I have no husband. For you have had 5 husbands, and he whom you now have is not your husband.
5. We had the 6th one who's here. Are you with me?
Yeah.
1, 2, 3, 4, 5. Ama mani no na banku ni shi ekobu. Ojo blaya fere akaya soy. And all na the fifth one agala. Ogazi raparo we na the sixth one. Onye nke beke egokwa ya 16 and 17 ka mbuo lesson no e.
Yes, daddy. Verse 16. Jesus said to her, "Go, call your husband and come here." The woman answered him, "I have no husband." Jesus said to her, "You are right in saying, 'I have no husband.' For you have had five husbands, and he whom you now have is not your husband. This you said truly."
Continue, woman.
Yes, daddy. Verse 19. The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet."
Very good. Omum genti. Mwanyi loro di ise. Baga na di 6-1 obri o yamwoke. Yana ebi. Yet obi chumini. O mwanyi chotara Jesus or Christ chotara. Christ will pick you up conversation. Mwanyi ruraro like this can Mary Magdalene. Can Mary one name matter. That Jesus so choro gapa na azon kuro obi. We go di amano di be in Christ. We go di amano di be in Christ. Oh, mum gente. Assuming in where Jesus is here, that poor die. Oh, mana mana bapu gapa ro any person di a. Again, we salvation. Because we be all with the life should be the ogare suffer. But the truth to kuro metro Jesus na. Some of you now name a billionaire. Yes, daddy, I'm 59 years. God called me. I'm Amchuku. I'm over me into Anglican Communion. I'm going back up from Victor Chinyere. I'm religious, but I didn't know the power of God until 1967. Mbechuku Korom. Come, I'm 59 years. So, I have got many experiences about this being an about God. And I have got many things. No, they did teach it. Chuku amaka. Now, what chuku is you about yourself? Because, no, Bruni, where you as one, if I have a question, because, oh, my, no, no, Meregene, Rora, oh, my, oh, I'm not going to go back in jail before I take it. Oh, we have been made a chuku, where I say, Papa Mara. Of one nature, he paid for what you could be going to him, John, Queen, and like a baram. We're up and I Christ, John, so before you talk to him. Look at the type of woman, despite how sinful she was, yet Christ went after her. Bidogodun Katanya minimum. Oh, Christ is merciful. Gakure, nye minimum, and the mana mana na the Samaritans and the Jew and he on. Nye minimum, a being to tell a wisdom. O my mana, O Bruna, Oga, Nike, wear something. One you will eke bow also, O wait to you when you minicam or look up that area ye, or look up there for friendship. Can I see oh, on your Jew, Nana Mini. Because they see a name, Madam Mini came when he got a junior mini. O PK, look over what got boarding. And when he about one or two, well taught. Oh, mum, illusory hope. Now, what you go to day? Nature, the one in Samaria. O Bruna, Chine came, one in Olola Kembo. Mwakwa Jesus say na inha puga mwoke galon onye ozo I committee la doctor wawu yaku. But onye ke la committee la doctor 5 times. Gahakwa meni. Awonye aka Christ gara koro ya wuru mwae. Keke oge ji rejectan. Kedi oge ji rejectan. Kedi otoge si hapun. Me lupe di abom mafu ise. Me maybe he Mary Magdalene me. Maybe he Mary one name at him. Kedi he gave me chukwu back at ten years. Unless Mogi Jack and chukwu one. dịka m na-ekwu mgbe Chineke kpọrọ m 1967, come my 59th year, onye Jehovah's Witness, my uncle, or my senior uncle, ya me arịa m anya. Because by that time, ebidobe m gụwa Bible. Gwa m na chọọchị m na-aga ihe ịrịba ma nlago, ịnụ m otu ha na-eshi ekwu okwu. I believed him because of my senior uncle. Nkwere eme isi church for about 2 weeks. Onwe ndị si m obi ka anyị gaa chọọchị, m na-emere ha ebere, sị, amarago m na-asị ebe ahụ anyị na-aga mmụọ ọjọọ ka anyị na-ekpere, na anaghị ahụ ha vishọn, a na-egbu ama. Anọzie ebe anyị na-agba bọọlụ echi ekwesịrị ịga chọọchị before Chukwu kwụọ m. Obi, m hapụ fiildu gbago, m pụọ iche ma m apụọla ara. Onye ọbụla chụwa m gbakpuo n'ụlọ elu papa m gbachie, a na-akụ aka n'ụzọ ekwe m agbape. Ọmarịcha isi m jụwa ekweshọn. Ahụ ga-amị anya. M ga-weta red pen, weta 20 livres size book, weta Baịbụl Igbo mma m na-ajụ ya ajụ. Ọsa m, sara m mburu ọgụ gawa na be dị ọnkụ, maka ya tọrọ m, beta m etinwe ihe. O wute m too much. Ya ya mere m hapụ church for 2 weeks. Gawụrụ na ọnọ ya. M chiata. Kelee Chukwu. Nwa m, ị bụrụ mkpụrụ Chukwu, onye m arịgodo n'anya taa, Chukwu ga-eji aka kwụghachi taa. Ị bụrụ mkpụrụ Chukwu, o nwedị onye ga-ekewa gị na Almighty. Kama ebe ọ bụla ọsọrọ ṅụ gbara gawa, Jehova ga-achọrịrị ha eme gịnị? Ha ga ebe ahụ. Eji m onwe m mara. Ekwele ka ikekwe mmehie imehere 2025, ma nke imehere 2023 na-ahụ ntụ m. Unless ma I confess ya Chukwu, unless ma I gwa Chukwu eziokwu, especially onwe ihe imere dadị sị ya agbagharala, ekwele ka ekwensu were na-eme ha accuse. Because Chukwu gwara anya na Hebrews, your sins I remember no more. Ọ sịrị ọgbagharala ọgbagharala. Nwa continue, nwa m, onye nke Igbo, continue verse 18.
Yes, Daddy, verse 18. N'ihi na inwewo dị ise, ma onye ị nwere ugbu a abụghị di gị, nke a ka ikwuworo n'ezie.
Christ ọ commended ya ka ọ commended ya?
Ọ commended ya.
Very good. Continue, nwa m.
Yes, Daddy, 19. Nwaanyị ahụ sị ya, onye nwe anyị, ahụrụ m na gị onwe gị bụ onye amụma. Nna anyị ha niile kpọrọ isi ala nye Chineke n'ugwu a, ma unu onwe unu si na ebe mmadụ aghaghị ịkpọ isi ala nye Chineke dị n'ime Jerusalem. Jizọs si ya,
unu na-ege ntị, gụọ akwụkwọ ebe ahụ ọzọ.
Verse 20. Nna anyị ha niile kpọrọ isi ala nye Chineke n'ugwu a, ma unu onwe unu si na ebe mmadụ aghaghị ịkpọ isi ala nye Chineke dị n'ime Jerusalem. Jizọs si ya, nwaanyị, kwere m, oge awa na-abịa mgbe unu na-agaghị akpọ isi ala nye nna m, maọbụ n'ugwu a, maọbụ na Jerusalem. Unu onwe unu na-akpọ isi ala nye ihe unu na-amataghị. Anyị onwe anyị na-akpọ isi ala nye ihe anyị matara, n'ihi na nzọpụta si n'etiti ndị Juu pụta.
Ụmụma, you with me. Onwe ndị na-aga chọọchị ma ha amaghị ihe ha na-aga.
Yes, sir.
Ọ dị pọsịbụl?
Yes.
O nwee ndị na-abịa Living Christ Vision ma ha na-abịa maka ibe ha na-abịa?
Yes.
Ma ha amaghị onye Chukwu wụ? Ọ dị pọsịbụl?
Yes.
Gee ntị na-agụ. O nwere ihe Chukwu jiri chọọ ka m jee ebe a preachere unu. Nwa m, gụkwara ha 22.
Yes, Daddy, 22. Unu onwe unu na-akpọ isi ala nye ihe unu na-amataghị.
Yes.
Anyị onwe anyị na-akpọ isi ala nye ihe anyị matara, n'ihi na nzọpụta si n'etiti ndị Juu pụta. 23. Ma oge awa na-abịa, ugbu a ka ọ dịkwa, mgbe ndị na-akpọ isi ala n'ezie ga-akpọ isi ala nye nna m n'ime mmụọ na eziokwu.
Unu na-efolo? Nwa m.
N'ihi na ndị dị otu ahụ ka nna m na-achọkwa ka ha bụrụ ndị na-akpọ isi ala nye ya.
Unu na-anị ya? Good.
Chineke bụ mmụọ. Ndị na-akpọkwa isi ala nye ya aghaghị ịkpọ isi ala n'ime mmụọ na eziokwu. Nwaanyị ahụ sị ya, amatara m na Mesaya na-abịa, onye a na-akpọ Kraịst. Mgbe ọbụla onye ahụ ga-abịa, ọ ga-akọrọ anyị ihe niile. 26. Jesus sị ya, mụ onwe m nke na-agwa gị okwu bụ ya.
Amen. Onye mmehie ka Jesus kpughere onwe egosi. Ando ihe na-eme mgbe ụfọdụ anyị na ndị fiilire na anyị bụ ndị ụfọdụ ụzọbido chọọchị. Chukwu bịa na-ekpughere anyị ihe, abịa na-ekpughere ndị ọhụrụ. Abịa ọ bụrụ ndị ọhụrụ ka ọ na-ekpughere ihe ọ na-adịrị. Chineke bụ amama amasị amasị. What did the woman do after confronting Jesus, after her experience with Christ? What did she do? What did she do? Onye nke Igbo go 39 and 40.
Yes, that verse 39. Ma ọtụtụ ndị Samaria si n'obodo ahụ kwere na ya n'ihi okwu nwanyị ahụ. Onye gbara amasị, ọ gwara m ihe niile m mere. Ya mere, mgbe ndị Samaria bịakwutere ya, ha rịọ ya ka ọ nọnyere ha, o wee nọgide n'ebe ahụ ụbọchị abụọ.
Arịọrọ nọrọ, ya mee gịnị? And o nwere họtelụ na ngwa ọbụla ọhụrụ dowe isi. Ụmụ m ekwele ka ahụ Kraịst tara bụrụ gịnị? In vain, biko. This being takwara n'ahụ. Unu amaghị ihe m ji love ya so much. Unu amaghị ihe bụ ihe ọbụla ọ gwara m mee eme. Anọ m na-awọchị news a na-agụ. Ọtụtụ terrorists chiri gbagbuo ndị Jews 15 na Australia. Unu ma na mgbe a na-eme that man interview, ka ị napụtara egbe. Ọ napụtara egbe. Even ndị mụ na ha nọ n'akụ mgbe ọ napụtara egbe, ha sị, gbagbuo that terrorist, gbagbuo. Ọ gbagbuole mmadụ 15. A na-ajụ the man, kedu ihe ị ji gbagbuo ihe? Ụnọ na ihe dị egwu. Ụfọdụ n'ime unu nwekwa ike unu ga-ede interview. Kedu ihe ị ji gbagbuo ihe? Maka ọtụwa egbe hey. Omekwe ga-dowe egbe ahụ. But onye the other terrorist nọ bụ ebe ọ nọ, gbatakwa ya onwe egbe. Anaghị anwaghị gbagbughị onye a. Onye gbagbughile mmadụ 15. And mmadụ abụọ gbagburu mmadụ 15. Nna na nwa. Papa ebu egbe, nwa emere gịnị? Terrorist mmadụ abụọ, nna na nwa, mana otu famili anyị. Famili ọjọọ. Ka emetụrụ m n'ahụ bụ a man who survived Holocaust 1945. Ọ bụ onye agbagburu ebe ahụ. Ị hụrụ onye ọnwụ na-achụ, ọ na-achụ ya. Anaghị ya, ka ihe mere nwoke a, akwụ gị na-achụ egbe ka aka ọzọ nọrọ gbaa ya egbe. Nwaanyị gbagbughị ya, ọ sị achọ m ka aka m ju n'ọbara. I don't want my hands to be stained with blood. The man, a member of Living Christ Bishop. Chineke nwere ụmụ all over the world, ndị nwere conscience. Na-echọ hụ na ụwa na-asị agbagbuole mmadụ, ndị onye ozi gị gbagbukwa wụ terrorist. Gbagbuole mmadụ 15. Ka ebu na ọ gbagbugo gị, onwe ihe ga-eme, because Bible kwuru na ọnwa onye bịara ochi n'ụlọ gị gbagbue, provided ịhapụ ha anyanwụ kwugide, onwe ihe ga-eme gị. Bedokwe ha gba. Bedo ị ga-ahụ onye na-aga chọọchị, ọ bịa dowere mmadụ ọsọ ere. Ọ nakwa aga chọọchị. Ọ ga-achọ onye ọ ga-egbu, ọ ga-agụ mmadụ ka a gbagbue. Yet ọ bụ na agba chọọchị a nanụ oriri na-eti n'ọnụ. Chineke mere mmadụ ebere. Some people mụ na ha na-eme ihe ana agwa ha, chi unu ma awụhụ chi mmere gịnị mma. Chi mmadụ ma bụ iweregodu handkerchief mmadụ ihe na-awụhụ ka ị gaghị arahụ n'abalị. Because Jehova ga ma na ịwụ nwa ya, ọ ga-agwagide n'okwu ntili weghachi. Real children of God anaghị achọ ka aka ha stay n'ọbara. Ha anaghị achọ ka o nwee ihe ọbụla eluigwe ga-eji mara ha bụ ihe ọjọọ. Ọya bụ ihe na-agwa. What did the woman do when she received the salvation? Did she keep her salvation? Or did she share her salvation with others? Kedu ihe o mere? Onye nke bekee, bido na 39. Ụmụ m, are you with me? Nwa m, bido na 39, gị kwụsị 42.
Yes, daddy. Verse 39. Many Samaritans from that city believed in him because of the woman's testimony. He told me all that I ever did. 40. For when the Samaritans came to him, they asked him to stay with them, and he stayed there 2 days.
Or will guarantee go again. Ndi a riora riyo ya kwere nono ya na ho mi ti gombo omom ye ti o kwere no nyere ha 2 days ma fo kwade gi na 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 bia church ma fo gi na 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 akpo kwie mgbe nile na so Christ m ga kwa Christ bia no nyere ngo nu lo ya bank to de possible Christ an ma ga Lagos ba gburu no no na motom ya bank to de possible ndi o mi ti for the first time riyo no no ha 2 days. Then Maragi woman. And may go soon, no, for those who have scanned, I walk with scan and make a no. Chineke carry your. The most important thing, establish a very strong covenant with the living God. Ginana, dina, manana, nile, the name, lo marana. And they probably naga, the whole heavens, and I watch Mota. And I got no Koreli Benile Nama, now watch Kuapola. Because that bond is very strong. And all they established with the blood of Christ. Of blood of man or goat, but of Christ. So one continue, 40.
Yes, Daddy, verse 40. So when the Samaritans came to him, they asked him to stay with them, and he stayed there 2 days. And many more believed because of his word. They said to the woman, "It is no longer because of your words that we believe, for we have heard for ourselves, and we know that this is indeed the Savior of the world."
Amen. Ndi na juru aju was in the man of salvation. Onye nko yibo lo achita na verse 22.
Yes, Daddy, verse 22. You worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For such the Father seeks to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Verse 25. The woman said to him, "I know that Messiah is coming, he who is called Christ. When he comes, he will show us all things." Jesus said to her, "I who speak to you am he."
Onye nke Igbo, 22.
Yes, Daddy. 22. Unu onwe na-akpọ isi ala nye ihu na-amataghị. Anyị onwe anyị na-akpọ isi ala nye ihe anyị matara, n'ihi na nzọpụta si n'etiti ndị Juu.
Nwa m, ụmụ m, ị gaghị ekpemu Living Christ Mission unless ma o nwere ihe iji aka. Ọ na ị na-abịa maka mmanụ na-abịa echi, ọ kwụsịkwara, ị ga-eme gịnị? Ị ga-akwụsị. Ọ dị clear. A worship ihe ị na-emeghị gịnị, ị na-ama. And ka m dị ụlọ aka, anyị abatala 2026. O nwere many false prophets na-agagharị obere ihe, ha ebiele mmadụ aka n'isi. Mana onye na-ebi aka n'isi, onye a na-ekpere ekpere ma onye ọnwụ. Ema ma ekwensu o zitere ka o menye ọkụ ibu n'isi. Isi ṅụ dị holy, ọ bụghị onye ọbụla kwesịrị ibi aka n'isi. Ịmaghị ebe onye a tiri aka, ịmaghị aka dịrị ahụ ya were bie ṅụ n'isi. Ịhụrụ ya, nwa m, go ahead that place.
Yes, Daddy, verse 22. Unu onwe unu na-akpọ isi ala nye ihe unu na-amataghị. Anyị onwe anyị na-akpọ isi ala nye ihe anyị matara.
O nwere families ga-ahụ na ị na-agba mbọ n'ime onye nwanyị. Obere ihe ha ga-akpọ pastor ha ka ọ bịa mee ekpere na ya. And ị ga-abịa esemokwu abatala. Afọ gị na ị na-akpọkwa pastor ka gị. Onye kpọ na ya kpere eke. E nwere ike ugbu a bụghị na ịwụ amosu. Ị hụrụ, a worship le chi na-emeghị gịnị, ị na-ama. Ero mmadụ na-akọndọkta ekpere ugbu a na agala ya ma ọ bụrụ na ị maghị ishie na ọ dị ya. A na-aha m agwa ụnụ, how you will survive this year? Because si na-ehu a na-enwe many false teachers and prophets. A nọkọtakwala worship a God ị na-ama ahụ. Akobele o won yen abi me crusade o yen abi me crusade mo nyo o in my background ya go won e pe pe ro na make age baraka wa oh Jesus we wan won na worship o yun no na ma and I am no no ga na elugu no na worship aga nuku osisi acho aja aga na mi acho aja aga ni yuku aga river niger in acho aja because e ma chukwu. But more when much woman, a papa may be in a minute. Obi Abu him na Dorona Kananti, don't serve any being you don't know. Don't allow any person you don't know to pray for you. Oti kpere kpere ya kpe nulo, but also shekura le monyo. A friend when he came to Dugai Church. Ike wa wure friend do na on na question na abia church na abia osun duga church church ki dugara e wo hanbe osun bia ke ipere na ipere e guy concentrate na idrega church. I allow my members to escort their friends to different churches. It is allowed, but oburu na ga watch what is being done and be careful. Don't worship what you don't know. Don't bow down before any god you do not know. Christ had done an accurate, and these little things are not maybe mad here. Many of you way back to Kororomgi Megene, Gay Gawa. And don't want to get in a binayat. Oh, who need this so spiritual? I don't know to Tigay, but a poor 4 year pastor name on your. Oh, it's a good day, no. But cover one with the blood of Jesus. But Obiaranke, Ogi bring a canishi. Come in, give it to one reason, yea. I'm going to quote where a Bible. Come to know, Paul or what Timothy Yemen also see be a canishi. And some of you now like a carry, Obere Peribiele mother canishi when they be anointed. Also, don't be hasty in laying of hands. Continue, video 23.
23. Ma uga wa na abia, ugbu a ka ọ dịkwa. Mgbe ndị na-akpọ isi ala n'ezie, ga-akpọ isi ala nye nna n'ime mmụọ na eziokwu.
Ndị na-akpọ isi ala na gịnị?
N'ezie.
Ọ bụkwa pretenders. Anyị abakwala 2026. Church na-abịa jubin. In a come daddy from the depth of your heart. Come on, in a man here now. Come on, oh, Jesus, okay, okay, power. I'm going to go and carry game. Now he has high power. The next generation, you move for the end. Man, the journey destroy you. Way. It's a normal decision. Me, more you put it on. Go have what 23 and again.
Yes, Daddy, 23. Ma, oh, God, one idea. Ubu akode kwa. Mgbeni na akpisi ala n'ezie ga akpisi ala nye nna m n'ime mmụọ na eziokwu. N'ihi na ndị dị otu ahụ ka nna m na-achọkwa ka ha bụrụ ndị na-akpisi ala nye ya.
Ewu ụmụ m kwuo eziokwu. Ọwụ onye ọbụla ka Chukwu chọrọ ka o kpere. Anụ ma June. Ndị ọ chọrọ ka o kpere special pay. Ọwụ onye mee ka ọrịa bịa kpere. Biko, asịghị m ọgwụla ndị dị perfect. No. But he may Chukwu. Chebia church, bruise of why he may. Sabi Kobara Christ, rule your righteousness. Are you with me? Now, why is you? Don't run away. He may a chukuba was or can jump. Onyan Kebeke, Gonaha 23 and 24.
Yes, Daddy.
No, Mama, you with me.
Verse 23. But the hour is coming, and now is. When the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for such the Father seeks to worship him. 24.
Why? Can you worship in truth and in spirit? Why? 24.
Verse 24. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.
Okurume. Oyokuru.
Must.
Whether you like it or not, otherwise ekperele. No no nulo. Abiawala church. But if you are to serve God, you must do that in spirit and in truth. And o nwere ihe ọzọ o kwuru. Akwa ụmụ mụ gini akwa o kwuru true worshipers. Akwa o gosi na enwekwere false worshipers. Enwere counterfeit worshipers. Ọ nwere eziokwu. Ọ gị ga-amazi ebe ekwu. Are you a true worshiper? Oh, ibe ha bịa Living Christ Mission, ụmụ Chineke, Aiza. But in ala ala obi gị nwere a very bad motive. Ọwụ Chukwu ka etoro bịa. You are only serving a God you don't know. Ọ bụrụ na ị maara onye Chukwu ụwa, ị ga-ama na Chineke kpọrọ mmehie gịnị. And ọ na-achọ eziokwu in the inward being, not nke ikwuru na lips. Ka ikwuru n'ime. Ọ bụ ihe David kwuru na Psalm 51. Inward being. Ọ bụ ihe egbugbere ọnụ na-ekwu, Chukwu achọghị lip service. Onye ka Igbo gụkwara ha 23:24 ka m kọwakwuoro ha.
Yes, that 23. Ma oge ahụ na-abịa, ugbu a ka ọ dịkwa, mgbe ndị na-akpọ isi ala n'ezie ga-akpọ isi ala nye Nna m n'ime mmụọ na eziokwu. N'ihi na ndị dị otu ahụ ka Nna m na-achọkwa ka ha bụrụ ndị na-akpọ isi ala nye ya.
Very good.
In the hollow of his hand.